nawantiri sekko fu wala joyi yamɓe no ƴaɓɓori mintaji capanɗe tati dande studio kala ngu kettino kibaruji mawɗo e fulfulde Omar Hamad Dianga teddo masinaji Mustapha Ayoba e nder koye kibaruji meɗen ni en kala e wiide nimɓe feroyɓe kesum gaari to endan torodi ɗum do gam batte Allah e kippitanɗe pelle felloɓe kañƴu e diwtugol nimɓe ko waɗa to endan kaku min gartana on do majjum sukaɓe ni ɓe riwaɓe to endan Algérie ngalano koƴane to endan teddegal nder région Agadez kañƴen du min kalan do majje yewtere men pindino hande yartane e nadduci e andude gollal birguino ley guese ko inditirte taki awsakore kori jamirtemo yeru no kalirno eɗon e nder koye kibaruji meɗen Allah e hippitere pelle felloɓe ɓe andaka fumoy e non gaɗɗo kanƴum woni ko mbiten diwtuɓo nimɓe darjanteɓe nder nokkure kakule département mo torodi waɗi ko ɓiɓɓe wuroji kewɗi peroy warde nder lewru ndu ɗo endan nder leydi terodi to fedde ɓiɓɓe wuro daranide gam wallude ɓe nimɓe feroyɓe hoƴani ɗum en teddegi Hassan Mumini mawɗo nde feddanadi kowi Boubacar Seni ɗo majjum
kaku ko arba mbatano kan gonda ko ara
kaku sire mawne no de ci e pamare dudde gonno pili ko lo no wodi bo sai kuru gazama go e torse en fu ci e du fu nimbe en di wakati be gari do allan to amin ko min limi jo en bale be endan e gadan kambe keme tatu e chapande jo e ko deki nimbe bendu dimma mu en no wada ujunere e keme je tatu e ko deki tukabe e rewbe du uri dudude der mabbe min kokkibe to be jodo ko be defira paya e ko nandi titta deres kandu waddani ɓe balla ko ɓe ñiɓira to ɓe cora word vision kandu waddi balla mum min limtani kulle ɗe enɗen fuu osha ko watta osha du lilde ɗerol mum yaha to pam pam ada dongal ko ñaami
pam se kanganan e won me ŋaro pam ma sambo en charge
nani en ko tan to enɗen nder région Agadez sukaɓe riwaɓe Algérie ɓe nimɓe fuu ngala gaɗa mu ngala ka dendan no koƴane teddegi yaade to sarusi kawjiɗo filla renugol sukaɓe mo fedde UNICEF woni e mballaga ko sabbinbini ɗum woni gam batte Allah eɓe ngala bawɗe Suleiman Isiaka ardiɗo sarusi kawjiɗo filla renugol sukaɓe mo Agadez nani ko yibbandimin Moussa Mamman keɓɗo lamdade mo
partir du mois d'octobre on assiste
buddal lewru octobre jeddire warde jeddire loreyi din endan gaddata himbe diwabe leydi Algérie dum wadan wakkati dum ko miden tawra sadormaji har ko darata hawjade fi cukabe UNICEF kan woni no nanganami amma dalila sadormaji tawadi der hauta golli didde amin he mabbe waddi ko ballaka endan wala no hebo yettore Allah har ko darata yewtinade fi cellal cukabe be endan e fukkinde hakkiloji mabbe miden godi lobe amin gadanabe ekkintinoje gadobe de fi wadande be safari adode be wadda der kogol amin gol enda fi ko nyame mabbe e ko yottina neddo mabbe fu to sarum do min tawra sa dormaji
la ou en tout cas on rencontre ces derniers temps là beaucoup de difficultés
en garta nder département ba bernigo ni to kengan dun sigili hawrinde do ko yawi ciagalde wolde wanno ton fa sabimbini mayde neddo goto e nimbe hewbe konanga nde hawri tere dow hawriti mbi'en ardiɓe hawsu nokkuje ɗen kanƴum e laamiɓe tubal kettinenane ko commandant Ali Ibrahima mawɗo sogueji garde national wi bandi min Asumane Moussa Arsika dow majju
agameda abubon de suki faru
do koƴƴe watta fi bonɗo gonɗo no waɗa nder wuro gon e takkol wuro gon ɗum waɗi préfet noddi wata joɗa kalen hakkunde horeɓe sarusuji e horeɓe sogegi e laamiɓe fina tawa e jowuroɓe e kaloɓe kettinani laabi koƴa ko joɗɗinta jonde jam nder wuro gon e wuroji gonɗi takkol wuro gon ko waɗata mosola heɓo dow laabi laamu joɗɗinaɗi yaago yeeso préfet no wurtoto yaasin fantina himɓe ganɗi ɗo
tanidalladallaabonde kamata duk
fa hande en coƴƴoto nder région Agadez to endan ley commune mo Thirosérine to janguirɗe l'école potore goɗɗe no tawda e rafi keƴoran ndenagu kam woni mbiyen kalasuji kewɗi finetoreuji muɗum kamo e o mboɗe muɗum hawtade e guineji janguirɗe fuu hoƴama ɗum du sabi mbini ko mawɗo nde janguirde no watta dande yaade to ardiɓe hawsu gar renude ɗe janguirɗe l'école madame Silimane Nafissatou mawɗo janguirde l'école pamaro mo Thiro 3 nani koye Ahmed Felon
minen tawra sadar maji kewdi der jangirde lokkol amin di go ofuni rafi kala suuji jangirde lokkol den walana sukabe lokkol be kala suwal aranal fa yotto kala suuji joyi e sukabe jardan dan fam de ewama kala suuji didi tan godi sima gotal e tendere min galana sukabe lokkol herme e chapande didi e joyi amma bamuji nogay tan jangirde lokkol den wodi minen goddo sadarma do guikaji ko fini Allah fu watte der jangirde lokkol den fini Allah fu no tirsi horejo jangirden hejja wara der jangirde lokkol den hoccha kulle e himbe gattata gan yena ko woppete der jangirde lokkol den jemma garrafi do mo wadi dun minen nyaago ballobe godube bawde e ballami
a régler ce problème
ko tande région zender tolati ngeynari hunde non ko faddoto kebol yaadu yeso harto mara lobbal dum woni hore hala batu joda kalen gada de der nokkure witende plastanim dum duno fedde jinganor hakkeji bibbe leedi mo zender kan sugili dum indirtede do endam alternative espace citoyen kettine nane ko Abdul Mumini batre ardi don de batu joda halen wi ali kette zender
mobiliser les citoyens
indinde himbe leydi ko watta be pama sador maaji di jenaari waawi waddude der fi yaadu yeso leydi dum woni duro gomi dum waawa hebude ardangal lobbal de ni jenaari di endan no wadi jenaari mawni dum ardibe leydi be endan buri wadude be dikida do baawo gomnati e do daada himbe leydi misali de ni milliarduji sappo e joyi gomnati haani hebude milliarduji jodi endan fu der jibaaji ardibe be endan yahata irdum du ko himbe kaani durude dum acce jama are leydi wartir hakkiloji mum en do durogo en de wartir hakkilo mayre du ko wadde yaadu yeso leydi hebe denne bi leydi fu bi leydi no hani tarsinade no hollude bi leyda kum jalorgal hebo do jenaari wonani no wadi
school not done souf
nanne ele ko mabbal kere leydi ni jarawtade leydi cede wada ko jippino laamu wadano do endan noga e jegon leru jue dum bi en cede kullentereje kewde beyda ko misali sen koji birnin kazo ele departement mo gure to bibbe wurobe no kawri e chada are nani ko be kalani ibandimi Ibrahim Manso
gurna hande huni fu cede mum e dake nera kandu wala sembe are den dunu yaadi yi hambe adoyde are de endan be chat ko kebo wa codama bendu mi dem boytu komi ngidi woni be pirtare min kerol gu are de endan nan
ari dan kama ne kaya
bana kaya sin yi tsada
ko a can are cyadake dem mun dila bunnuwa o ujinaji laso e jego o min cotta dun amma handen dun wala na ujinaji laso gidde ko deki kilo gondo ba a firti dila ne hebata kaddule gasude amma de ni jomun subake fa tampi no heban gasude gon de tampinaka no wodi do burtude sedda di ba sarrel gotel non ba ingel fandi kema didi dun sonnete non do min ko
dara min do ne ara
kasuwa ta komi hunde fuccadake sayni Allah waddana min hoyirnam luma gon hanano andira demun no tiede gala codobe gala no Allah waddiri ti Allah o Allah wadda min hoyirnam
billahi ya ka
nani fawade joni biele ko sakiti dum hisama to enda der gallure di fa dum woni fila tido nim be ndufatana ndiele tunude kambe e tundiji le galluje do lawol kolta e ko nandi e mun dum sabbe beni ko ardibe hawzu gallure mawne de cutti o tindinde bibbe wuro mayla jikkuji mu en kalo mamadu nde ko todo do mer gallure di fanani ko gidi adurrahman
le fait de verser des eaux sales
dufol diele tunude buri e ko nandi titta do beddaji e labi ko bere de enden ni no ko wadda lumgul ummo der cekantaraje den idum hokka sembe du bibbe nyawuji gom banga daba himbe dum sabi ko commune amin miden gada yilaru firtude ko e himbe e wattude du fa handen dana he mabbe ko watta e acci dufol buri di enden e diele de enden do der ko bere di fa amma dum fu waday e acca merini miden puttude pirtol ko de miden lilde gollobe amin gon kawjibe fi laban jaha wadode kaseta manju minen komin durwanta kan won himbe fama acca
ko de tous les quartiers prennent conscience par rapport à cette pratique
en jatana jonka tonder leydi gaya le jeddije bitide de lanaji tati gondude gineji kambe woni kondo fe yerno mawdo tungare lanaji jolnoje nimbe ondo faminire ko sabbi bini o fi woni alla e gattol are der di lanaji fa jartino kettine nane ko mamma mai zergi vihi bande min fadel alulam di domo
ari e kayen gogi
lana ji ndiyan ndiyan dan ngona kwaje kodi bawtata kwaja lana ma dan bi a sei hoja cha kuji kemi je ko telem atto to lana wa adedum to dunya wonna wadda bonu ndaji di enna suwata fumin kwalla dun do lana a hoji dum a watti ko wawtata anati ndiyam a yehi se pergi a sedda fu karufani ka wada bonandon sabu babbi adama eden andi nyaamu do fa witintini e mo nyaama e sanne po falam e hor mu do hawta denne ne ka himbe famani je lana ji be kambe ni wodi gacce wana lana ji wodi gacce jaati min kolli meri min bi to dum watto dingal lanaji di neddo fu bo fudurdo dum min kollirni na han tawe samama do majjum ele nyalade ayi bonanda tati won ko wadi heti ganda bonanta to okay wadi nenno du konnan lanaji du fuddi fu are won ko tawander mu
e zantale no ka ci won kam pati bi fodi kul mo gina hinne ne goje
jonka yi sangarta e yewtere meden pindinol birginol fina tawa ko andano gonno don e majjude der sengoji leydi Niger goddi misalinde en koji der departement mo Dogonduchi to remobe ben kodinta durobe der gese mabbe gab birginde de Sumaila Adamu demono famini nimbe nafaka ko tawa e irindi birgiri fina tawa aliyo bawale yewtide mako
taki ya zame muna abin
birgir fina tawandi endan hunno ko lati nafaka sane sabu ngesa dalidi tawe gasi fu sey tawe a hebi birgi fina tawandi kan watta ko keba ko ketta e ngesa mala hande de birgir di di tidi kebol sane sabu himbe fu famani dum ay woddu gese bodde ke wuroji samine ko bi ummi minta ile mamirat amin gesa amin no won ko watta hono kilometre ji sappo da kulme wuro fulbe e bellabe ka ngadato dabaji mo en don sedi ni nyallede dura sedi ngarti jamma di balake le ngesa don burde den belade tille den fu birgi latu don gesa
ya samu taki
durobe be on jobambe non nanoy
ko woni wata
lewru fu min ngadan kalda hakkunde amin no jeddire warde jeddire min itta joomu habbere e der jeelu naadu ko ndan wobbe du min eta min kokka dum wobbe min kokka dum baccha ko jaati mawdo baade fu tawa don enda
on gi nafaka birginol golna
wonnan taki
birger ni endan nafaka mudu to amin min remob no mawni sanne den ala wori ngesa mada da aawi nokku to wodi bille don enda awdir ni enda no ummorto ni hawta to birginaka ton enda
der hawta jooda daade modon e mabbe no wodi bayla kebaka
wannan abun ya kara mu karfin guyuwa
dum baydi jodal lobal hakuna mi ya min remob e durobe sabu ne en koji do leydi Dogonduchi fayaade leydi Ibiri fayoto geseme ankayni hey to remete fu nenini gese dana heba birgirdi hatta no wodi sanne himbe faman nafaka majjum nenne se golle gese gasi tan durobe ko mun andani dum wodi be piledu be garan e dum kuje den be jodon der gese den enda to jida jomum wari kodi de gese no birgina ta narano hakuna mudum e jongese o hakuna mudum e jaati e bibbe wurbe fu kanon woni hepata seeda seeda rafi pamral hakuni himbe dun kay e le ngurre himbe woni de birgino gol kay nafaka mawdo dun wodani hana minen wombe leedi sobirde endan sabu wakati fu marbe jawdi be no ngoni haddi amin don se be matani golle gese gasi be kebbe nata be birgino gese den endan non ko futo laati no tobe futo birgi on nafasanne min kawta e sobirde to ko laati tobe hewanal sabu to tobe hewa kay birgino nafata dun kanon minen leedi amin di enda arewa birgirdi endan no nafami sanne
amma mun non de moksa wallahi yana da unwani gare mu
dawon to kibaruji meden tili e dengal fulfuli joni wala fu ko mbade sana bi en do ballaga asmana shino chigilido di habaruji e Mustafa Ayuba gonnodo do masinaji sanja podo elaji mutari Muhammad wadda kibaruji dengal hausan kore kirtento jamhirti studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy enen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger.